Tavunanyizibwa ku byamasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa agambye nti okuva ekitongole kya UEDCL lwe kyakwasibwa omulimu gw'okutuusa amasannyalaze ku bannayuganda nga bajjulula okuva mu bumeme, agambye nti bakizudde nti wakyaliwo obunafu mu mpeereza y'ekitongole kino obwetaaga okunogerwa eddagala. Bino bibadde mu lukungaana lw'omwaka olw'omulundi ogwabirimu ogumu mwe beekubiddemu ttooki ku biki ebikoleddwa n'ebitannaba kubanga bitanyizibwa bulungi ku nsonga z'ebyamasannyalaze. Nankabirwa agambye nti mu kiseera kino ekitongole ky'ebyamasannyalaze ate kikoze ssente ezivudde ku buwumbi 10.11 ne zidda ku buwumbi 6.69 kyokka ng'ebisoomooza bikyali bingi nnyo era ssente zonna nga bwe zaakoleddwa ate bwe zaasaasaanyiziddwa mu kugula ebintu ebikyetaagibwa ekyongedde okuleetawo ebibuuzo.